Alanine pop on the track.
Se, secreto di amori. Navioni pambaga kwa moyo. Napandisha na mori. Te, utesi si mali. Napenda muhogo ya ngombe. Kalivo kashari. Zigo, ulingo ni pocha pocha kana nivuga yangu kamedula. Futa limefura na mpaga rungu tamu na mkole bila majima zito deki naendele akipapasa nyundo mina gongelea ea
kinomanoma kinoma ye 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 kinomanoma kinoma ye.
Kito nani chapa mijeredi. Amenifumba macho nyuma sirudi. Kwenye wimbo wangu yendo merodi. Kwenye kifungo chake mini merizika.
Mama, I wanna let you know.
Sitoki, I need some more.
Nikoleze nipe hivyo hivyo.
Akiku nikosa tadakika. Kama ni vita bunduki atashika. Akifika kuna sign na lipa.
Kinoma noma, kinoma yeah, kinoma noma, kinoma yeah.